waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa galab waa galab arbaca aan dhahee bisha julayna ay tahay labo sanadka 2025-ta. halkaad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imanaysa stuudiogaannu ku leenahay magaalada melbourne. magacayguna waa xasan jaamac. wararka maantana waxaa ugu waaweyn: ku dhowaad dad gaaraya 30,000 oo qof ayaa saaka toosay iyagoo koronto la'aana, iyadoo duufaanaha ay weli ka socdaan xeebaha gobolka new south wales. wasiiradda arrimaha dibadda australia penny wongna waxa ay dhiggeeda maraykanka kula kulantay darafaha shirka dalalka kuwaad loo bixiyey ay ku yeesheen magaalada washington. wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan u diyaar garooba. haddana waa wararkii oo dhammaystiran. ku dhowaad dad gaaraya 30,000 oo qof ayaa saaka toosay iyagoo koronto la'aana, iyadoo duufaanuhu weli ay ka socdaan. waa dabeylo iyo roobaba xeebaha iyo bartamaha gobolka new south wales. dabeylaha gobolka elawara ayaa la filayaa in xawaarahoodu uu dhaafo 125 km/h, iyadoo roob 200 mm uu keeni karo daadad ka dhaca aagaga magaalada wollongong. waxaa new south wales ka jira hadda 28 digniinood oo ay ku jirto 5 xaalad ama 7 xaaladaha degdega ah. shaqaalaha adeegyada degdega ee SES loo bixiyey ayaa ka jawaabay ilaa iyo hadda 2,300 oo dhacdo ama dad telefoonno u soo diray oo caawimaad doonaya. Helen Reed oo ka shaqeysa hay-adda saadaasha hawada ayaa waxa ay sheegtay in saameynta dabeylaha iyo roobabku ay sii socon doonaan ilaa maanta maqribkii. waxaa jira, ayay tiri, digniin cimilo aad u daran, dabeylo iyo roobab khasaare geysan kara oo ka dhacaya xeebaha new south wales laga bilaabo foster ilaa biiga iyo weliba qeyba ka mid a gobolka ama qeybta tableland la yiraahdo ee new south wales. dabeylo khasaare geysan kara ayaa ka dhici kara, ayay tiri, dhammaan aagaga digniinaha laga bixiyey. cimiladaasi ayaa la filayaa inay dhanka koonfureed u socoto maanta oo bishu ay 2 tahay ka hor inta aysan u gudbin badda Tasman berita oo markaasi Khamiisa. wasiiradda arrimaha dibadda dalkan Australia Penny Wong ayaa dhiggeeda Maraykanka kula kulantay darafaha shirka dalalka kuwaad uga socday magaalada Washington ee dalka Maraykanka. Senator Wong ayaa sheegtay in ay markaasi halkaasi ka dalbatay in Australia laga daayo ama laga cafiyo canshuuraha badeecadaha la saaray ee taarifka la yiraahdo. sidoo kale waxay ka wada hadleen heshiisyada dhanka difaaca si markaasi looga hortago khilaafyada ama colaadaha caalamka ee sii kordhaya. Ms Wong ayaa ABC-da u sheegtay in xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio uusan iyada la soo qaadin codsi lagaga codsanayo Australia inay kordhiso maalgelinta ama lacagaha lagu bixiyo dhanka difaaca.
I know there's been a lot written about this, but I would say this to you. We did talk a lot about what
waa ogahay, ayay tiri, in waxyaalo badan laga qoray arintan, laakiin waxaan kugu leeyahay waxyaalo badan baanu ka wada hadalnay aniga iyo xoghaye Rubio, laakiin ilamuu soo qaadin korinta miisaaniyadda gaashaandhigga aniga, ayay tiri. waxaan ka wada hadalnay iskaashi iyo sidaanu u wada shaqayn lahayn. dabcan waxaan ka wada hadalnay, ayay tiri, heshiiskii AUKUS loo bixiyey iyo faa'iidada saddexdeedna dal ay ka helayaan. waa heshiis u fiican, ayay tiri, Australia, Maraykanka iyo weliba dalka UK. 5 qof oo muwaadiniin Australiana ayaa awooday inay ka soo duulaan dalka Iiraan iyadoo xabad joojinta dalkaas iyo Israa'iil u dhexeeya ay weli hadda qabsoomayso ama weli ay socoto. inkastoo aysan jirin, ayaa la yiri, fursad dadkaasi ay uga soo baxaan magaalada Tehran ee caasimadda si toosa, waxaase jira, ayaa la yiri, duulimaadyo dhowr oo ka soo baxaya bariga dalka Iiraan kuwaasoo furay markaasi fursado ay wasaaradda arrimaha dibadda dalkan Australia ay markaasi la xariirto kumanaan qof oo Iraniyiin iyo Australiana oo markaas ama muwaadiniin Australiana oo iyagu isu diiwaan geliyay inay doonayaan in dalkaasi ka soo baxaan. Wasaaradda ayaa fariimo u dirtay dadkaasi markasta oo ay jirto fursad kuraasi ka banaanaato duulimaadyada ka soo baxaya dalkaasi. 5 qof ayaa isaga soo baxay dalka Iran iyagoo ku soo safray diyaarad markaasi Rakaba oo ka soo baxday magaalada Mashhad ee ku taala waqooyiga bari dalkaas, iyagoo soo raacay diyaaradaasi soona aaday dalka Dubai iyagoo taageero ka helaya dowladda Australia. Dadka badan 100 kale oo Australiana ayaa iyaguna ku guuleystay inay xadka dhul ahaan uga gudbaan oo markaasi ay sidaas kula kulmaan saraakiisha Australianka, halka 150 kale oo qofna ay u gudbeen dhanka Azerbaijan ayaa la yiri. Halka dowl nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS, aqalka sanadka Mareykanka ayaa ansixiyay hindisa sharciyadka madaxweynaha dalkaasi Donald Trump uu ku magacaabay Big Beautiful Bill ama hindisa sharciyadka weyn ee quruxda badan. Waxaa la ansixiyay markii madaxweyne ku-xigeenka uu kala saaray labada cod oo markii hore isleeka, isagoo dabcan u tuuray dhanka jamhuuriyiinta ee markaasi Donald Trump uu ka tirsan yahay. Hindisa sharciyadkan ayaa ah mid canshuuraha lagu dhimayo, sidoo kalena lagu yareynayo qarashka dowladda ka baxa. Hindisahan oo ay dimuqraadiyiintu ka soo horjeedeen ayaa lagu hirgelinayaa inta badan ajendayaasha gudaha dalka Mareykanka ee madaxweyne Trump uu mudnaanta koowaad siinayay. Laakiin waxay deynta qaranka lagu leeyahay ama deynta dalkaasi Mareykanka lagu leeyahay ku daraysa ama ku kordhinaysa ayaa la yiri $5 trillion. Wuxuu sii wadayaa canshuur jaridii Mr. Trump ee 2017-kii, wuxuuna kordhinayaa qarashka lagu bixiyo militariga iyo howlaha fulinta arrimaha socdaalka oo loola jeedo dadka ajaanibta ee dalkaasi laga tarxiilayo. Hindisa sharciyadkan ayaa sidoo kale la filayaa inuu fududeeyo in la jaro qarashka ku baxa barnaamijyada caafimaadka, gargaarka cunto ee la siiyo shacabka Mareykanka ee dakhliga hoose. Hindisa sharciyadka ayaa hadda dib loogu celinayaa aqalka wakiilada, iyadoo Mr. Trump lagu wado inuu saxiixo Jimcada bisha July ay tahay 4, sidaasna uu ku dhaqan galo. Kadib waqti dheer oo laga doodayay hindisahan, Senator Mark Wayne Mullen oo laga soo doorto Oklahoma kana tirsan xisbiga jamhuuriga ee madaxweyne Trump ayaa soo dhaweeyay ansixinta hindisahan.
This is a historic direction that we're moving for President Trump and
America. Tani jihayn taariikhiya ayay u tahay, ayuu yiri madaxweyne Trump, iyo shacabka Mareykanka oo noo doortay inaannu dowladda u kaxayno jiho ka duwantii maamulkii Biden. Marka bishii November la soo dhaafay, waxaan si cad u maqalnay, ayuu yiri codka shacabka, ballantii aan qaadnayna waanu fulinaynaa. Sida madaxweyne Donald Trump uu yiri, ballantii aan qaadnay waanu fulinaynaa, ayuu yiri senatorkaasi. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa khadka telefoonka waxa uu kula hadlay dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin, iyadoo Kremlinka aan dhehe waa aqalka looga taliyay dalka Ruushka uu sheegay inay tahay markii ugu horreysay oo labadan hogaamiye ay wada hadlaan wixii ka dambeeyay dhammaadkii 2022. Xafiiska Mr. Macron ayaa sheegay in ay wada hadlayeen labada hogaamiye muddo 2 saacadood. Hogaamiyaha Faransiiskuna uu ku baaqay ama codsaday in xabi joojin laga sameeyo dagaalka Ukraine, iyo sidoo kale in la bilaabo wada hadal lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadaasi. Warbaahinta Ruushka ayaa sheegtay in Mr. Putin uu mar kale ku celiyay go'aankiisa ah in wada hadal kasta ama heshiis kasta nabada lagu saleeyo waxa uu ugu yeeray xaqiiqda dhulka ee hadda jirta, oo macnaheedu yahay in Ruushku sii haysto dhulka uu Ukraine kala wareegay. Tan ayaa imanaysa maalin kadib markii afhayeenka madaxweynaha Putin Dmitry Peskov uu dafiray in Ruushku uu ka cagajiidayo wada hadalka nabada.
Nobody is stalling anything. We are interested in the achievement.
Qofna ka cagajiidi maya, ayuu yiri, waxba dan ayaanu ugu jirtaa inaanu gaarno ujeedooyinka iyagii aanu u samaynaynay ama aanu ku wadnay howlgalka militariga ee gaarka, inaanu ujeedooyinkaasi ku gaarno dhan markaasi diblomaasiyadeed ama siyaasadeed, marka danunooguma jirta, ayuu yidhi, inaannu ka cagajiidno wadahadalka. Dabcan waxaannu uga mahadcelinaynaa dadaalada ay wadaan Washington, waa dalka Maraykanka, iyo xubno ka tirsan maamulka Trump oo doonaya inay fududeeyaan wadahadal xal looga gaaro arinta Ukrain, ayuu yidhi afhayeenka madaxweyne Putin Dmitri Peskov. Siyaasiyiinta dalka Britainna waxa ay bilow ahaan u aqbaleen qorshaha ra'iisul wasaare Keir Starmer uu ku doonayo inuu dhimo ama yareeyo lacagaha cayirta ee la siiyo dadka naafada ah, kadib markii xubno ka mid ah xisbigiisu ay markaasi ka hor yimaadeen oo ay dalbadeen in wax laga bedelo, taasoo khasabtay in isbedelkaasi lagu sameeyo. Haddii markaasi qorshahan la ansixiyo, cayirta dadka qaata ayaa isbeddel lagu samayn doonaa, iyadoo lagu adkeynayo inay dadku qaataan lacagaha naafada loo qaato iyo kuwa dadka xanuunka qaba. Isbeddeladan ayaa wax laga bedelay oo waxay saameynaysaa oo keliya, ayaa la yiri, dadka cusub ee dalbanaya lacagahaasi. Laakiin saadaalin la sameeyey lagu sameeyey isbeddelkaas la sameynaya ayaa waxaa loo sheegay in 150 qof ay markaasi taasu sii gelinayso saboolnimo dheeraada. Halkaad weli nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee idaacadda SBS. Ra'iisul wasaaraha dalka Fiji Stephen Rabuka ayaa ka qodbaynaya National Press Clubka Canberra ku yaala maanta bisha ay laba tahay, kadib markii uu soo dhaweeyay Governor Generalada dalkan Australia Sam Moston maalintii shalay ahayd. Mr. Rabuka ayaa aad waxa uu uga hadlaa baahida loo qabo in wax laga qabto isbeddelka cimilada, waxaana uu hore ugu ololeyn jiray in gobol ahaan arintaasi looga qayb qaato. Waxaa lagu wadaa ninkan inuu sidoo kale ka qayb qaato tartan ama cayaar u dhexaysa kooxda Fiji ee cayaarta rugby-ga iyo kuwa Australia ee Wallabies-ka la yiraahdo, cayaartaas oo ka dhici doonta magaalada Newcastle ee toddobaadkan dhamaadkiisa. Halkaasna waxaa kala qaybgeli doona sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalkan Australia Anthony Albanese. Taadaasha hawada Britain magaalada Melbourne waa roobab iyo 15, Sydney waa roobab marka dambe qaadaya 18, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 66 senti oo markaasi dollarka Ameerikanka ah. Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.